abayobozi mudakurikirana, mudakurikirana ibikorwa byagombaga gukorwa kugira ngo bizamure ubuzima bw'abari abaturage, mwibera mu isi yindi ntazi yari kubaza. Ufata umuyobozi uwo ari we wese ukamubaza utari ko ibya cya gikorwa remezo cyagombaga gukorwa aha gifite inyungu abaturage kimeze gityo kigeze, ubwo niwe ubishinzwe yarangiza. Mufite rero imvugo agatangira inkuru ndende zitari n'ibyo wamubajije bigeze, ugasanga ntaheruka, nta makuru afite y'ibyo akwiriye kuba akurikira. Byaba bikorwa, byaba bidakorwa, byaba byarapfuye, nta byazi. Ariko igihe utabizi byavuzwe n'ikigufa, ari we wagombaga kubikurikira. Cyavuzwe ni iki? Ntabwo ibintu byakorwa, ntabwo ibintu byabaho kwibahati gusa, kandi ugasanga biri hano biri hariya biri ahantu hose, ugasanga niko bimeze. Kudakurikirana, ahubwo abaturage akaba aribo bikurikirana, ukajya kubona ukabona no kuri social media, no kuri hehe, ari no mu nzira gusa yashoboye aratabaza, agasakuza akavuga atari ko mwadutabaye. Abaturage barinda gutabaza buri munsi, buri munsi kuri buri kintu, kubera iki? Muba muri hehe abayobozi? Tujya twirukana abakozi bagize batyo, ba minisiteri ndetse n'aba minisita bamwe ubu abaminisitiri cyangwa abandi bayobozi cyangwa iki, mwabuze akazi kababanye gake ku buryo mwishakira akanyu katari ako mwagomba gufata. Bayobozi muri hano nimwe mbwira, abaminisitiri ba guverineri ba meya n'abandi, muba muri hehe? Muba mu biki? Mumbwire ibintu mubamo bindi birenze iby'akazi bikwiriye kuba mukora. Ibikwiriye kuba bikorwa, nta nubwo muri injiji ngo ntabwo muzi uko ibintu bikorwa, ya mwese ahubwo muri igitangaza. Murashaka kugenda buhoro, harimo murashaka kudindira, hari mwiza ukabona abana bacu bamwe bagwingira, duhora tuvuga buri munsi buri munsi, ariko mwebwe muri aho murashishe urashisha abana b'abanyarwanda umubare nk'uriya bagapfa. Mpamvu mudahaguruka mugakora ibigomba gukorwa kandi ko bizwi, kugira ngo abana b'abanyarwanda b'abayobozi bashishe ariko bafite abana barwaye bwaki, iyo nayo ni intego mufite. Hari ibintu mujyamo njya numva n'ubu hari abagira ngo biri no mu nkiko biri na hehe, kandi bakagaruka bagasa kuboko leta igomba kubafasha. Abantu baba mu bintu bya nk'ibintu bya tombora n'ibiki byamara kubanirana nabi, mugasubira inyuma mukavuga ngo abantu bafashwe bararengana. Abarengana, wowe wagiye mu bintu by'ubujura urangije, urasaba ko leta igufasha kugira ngo ari ibi bintu nsize ibintu byitwa niba ari shia chesids n'ibiki tuzite, mukajya mu bintu by'ubujura biriya ni nk'ubujuraga cyangwa guhora uri aho bahatisha tombora. Wowe wabaho wabeshwaho na tombora, wowe ubuzima bwawe urashaka kubushyira muri tombora. Mwamara guhomba udufaranga mwari mufite, mwagiye muturunda mu mwobo uri budutware, mwarangiza mukaza ngo murareba ngo tugomba gufasha abaturage ngo afasha abaturage. Ayo mafaranga iyo yabahase ahubwo niba ushaka gufasha abaturage bari abana bazira ubusa, niba yagushiraga hatyo ukarwara bwaki ukabyumva, naho utafite aho wirukira mu gihe kubwira ngo leta ngo ushyireho prime minister nta fund. Sinzumve umuntu wakoze nk'ibyo yabindi bagenda bamwe ni nabo bakora bafata ibyemezo byo bakajya aho bavuga ngo barashaka gufasha abaturage, ariko nibo bari aho bifasha. Ntagire n'ifaranga na rimwe nzumva ryagiye muri ibi igihugu, ifaranga ry'igihugu rizajya rijya mu gufasha abantu bakora bagerageza gukora, ntabwo ari abantu batombora. Aho bakuriye kujya ni he? 1930 aracyabaho? Aho nibo bakuriye kujya bajyaho. Ari uwabishutse abantu, ari uwabigiyemo, bose baba bakwiye kujyaho.